Nani ana ushuja, ushuja, ushuja? Nani ana ushuja kudaka mpira moto?
Nani ana ushuja, ushuja, ushuja? Nani ana ushuja kudaka mpira moto? Nani ana ushuja, ushuja, ushuja? Nani ana ushuja kudaka mpira moto?
Kenge,
endelea mshuja, endelea.
Yani,
endelea mshuja, endelea.
Simba,
endelea mshuja, endelea.
Chui,
endelea mshuja, endelea.
Mamba,
endelea mshuja, endelea. Nani ana ushuja, ushuja, ushuja? Nani ana ushuja kudaka mpira moto? Nani ana ushuja, ushuja, ushuja? Nani ana ushuja kudaka mpira moto?
Mbwa,
endelea mshuja, endelea.
Mbweha,
endelea mshuja, endelea.
Dubu,
endelea mshuja, endelea.
Paka,
endelea mshuja, endelea.
Nyati,
endelea mshuja, endelea. Nani ana ushuja, ushuja, ushuja? Nani ana ushuja kudaka mpira moto? Nani ana ushuja, ushuja, ushuja? Nani ana ushuja kudaka mpira moto?